tata adelia ame vɔ̃ɖiwo gbe wliwliwo. Ame vɔ̃ɖi siawo le gbe wliwliwo dom ɖe agble yeye yi me wodo nuku ɖo xoxo la me. Wonye futɔ na agbletɔ la. Esi wòle alea hã la, agbletɔ meɖe gbe wliwli mawo ɖa le agblea me teti o, elabena ebue be yeava gblẽ eyi wonye agblemenuku nyuiwo hã. Elala va se ɖe nuku xayi. Etia nuku nyuiwo tso enuku gbegblẽawo me eye wòtɔ dzo gbegblẽawo. Nɔviwo, vɔ̃ɖitɔ la eƒa vɔ̃ɖinyenye ɖe amewo me ɖe mawoviwo dome. Gake ɣeyiɣi li gbɔna eyi me ke Yesu Kristo ava eye wòava tia etɔwo tso gbegblẽawo me. Eye atia etɔwo be woanyi agbemavɔ ƒe dome le egbɔ le dziƒo. Ke ame vɔ̃ɖiwo la woakpɔ wo tɔ gome le dzomavɔ me.